kia. Kwa nini kesho?
Nikona confession wacha niseme. Nikona confession wacha niseme. Girl your body fine na nitowa njeve. Girl your body fine na nitowa njeve. Nikona confession wacha niseme. Nikona confession wacha niseme. Akiukini dine zatema bebe.
Sharing kikucheki na shikwa na temptations. Na shindo adi kukeep up na conversation. Check him super, what a creation. Anafanya ndhane shikwa imagination. It's ya one for the team, in ya one for the nation. Na, sijabaration. Akinigia takwa mbogi siyezi mention. Shhh, siyezi mention. Check him. Niko na confessions acha niseme. Mina penda nyap misi kwa gisenge. Mina kula nyash na disi ya nasembe. Mina jiweza sezi meza tembe. Niko na confessions acha niseme. Sezi kula dem kana kichele. Nina penda dem mwenye hana shege. Kwa room ana dance to my reggae.
Niko na confession acha niseme. Niko na confession acha niseme. Girl your body fine na nito wanjeve. Girl your body fine na nito wanjeve. Niko na confession wacha niseme. Niko na confession wacha niseme. Akiukini die neza tema veve. Akiukini die. Ainyako, uneza nita suda ama kwako. Ukini command ni na humble. Siezi waste time, siezi fumble. Wow. Ainyako, umeiseti na acute angle. Shikilia niko fine hapo. Nimwagie juice ya pineapple. Yeah. Show me your style, show me your ability. Aye, you work hard, you got stability. Yeah, girl is on fire. Wangu you're hired. We move on, we move, we don't tire. Ile tente cheza, kimimi. Aye, maneno tamu ya ulimi. Kuja Mount Zion, uone lion. Bull dancing on my iron. Niko na confession wacha niseme. Niko na confession wacha niseme. Girl your body fine na nitowa njeve. Girl your body fine na nitowa njeve. Niko na confession wacha niseme. Niko na confession wacha niseme.
Awezi msalimia, ako juu ya ma earphones. Na ni ngumu kumpata kwa telephone. Ukislide DM, yeweka bricks. Spati sleep, adina meza piriton. Yo one in a million, acha ni confess. Wonipa goosebumps uki undress. I'm the lion king, can you be my lioness? Connection, mina weni wireless. Say she wanna hop for my banana. Dolce & Gabbana. Summertime tuka Rome uko Canada. Na confess napenda tits na madabala. Wine slow alafu ongeze speed governor. Hop for my banana. Dolce & Gabbana. Summertime tuka Rome uko Canada. Na confess napenda tits na madabala. Wine slow alafu ongeze speed governor.
Niko na confession wacha niseme. Niko na confession wacha niseme. Girl your body fine na nitowa njeve. Girl your body fine na nitowa njeve. Niko na confession wacha niseme. Niko na confession wacha niseme. Akiukini die neza tema veve. Akiukini die.